timsafi.com. Mikono watie uchizi. Where I pingwi wanangu, where I pingwi. Where I pingwi masela, where I pingwi. Where I pingwi wanangu, where I pingwi. Where I pingwi wauni, where I pingwi. Nasema masela vuteni bangi kwa mani. Kwa mana kuna tena ule upinzani. Ni katiba iloandikwa uko bungeni. Ikapitishwa tena na mama Hasani. Na viongozi wote bala kuikubali. Kwa masela tuzidi vuta mjani. Where I pingwi wanangu, where I pingwi. Where I pingwi masela, where I pingwi. Where I pingwi wanangu, where I pingwi. Where I pingwi wauni, where I pingwi. Nasema wanafunzi kwenda shule ni na vibendi. Hikauli bwana mama misipendi. Nawaza nkajenge nyumba miukombezi. Nikaishi mimi pamoja na azazi. E Mungu baba bariki kikipaji. Kisonge mbele na tena kifike mbali. Kwa mana jei usiku wa silari. Nakesha kwenye daftari nandika mistari. Where I pingwi wanangu, where I pingwi. Where I pingwi masela, where I pingwi. Where I pingwi wanangu, where I pingwi. Where I pingwi wauni, where I pingwi. Nasema mina kanyaga wanangu, mina kanyaga. Kama mgambo wakiwa napiga kwata. Na nikitaka chula bwana mina mpata. Sibuti bangi na isi mintadata. Na kwenye dundo wanangu minalusha. Haya sasa changa mkeni, changa mkeni, changa mkeni kati. Changa mkeni, changa mkeni, changa mkeni kati. Wauni changa mkeni. Nasema changa mkeni. Wanangu changa mkeni. Nasema changa mkeni. Oya we. Sikia, we mikono, sikia. We wanangu isheria. Nasema sheria kari. Nikileta kwenu wanangu mtaikubali. Sikia tena isheria. Wanangu sheria kari. Nikileta kwenu wauni wangu mtaikubali. Haya wote tuende kushoto, kushoto, kushoto. Basi wote tuluri kulia. Wanangu kulia, mina sema tuende kushoto, kushoto, kushoto. Haya wote tuluri kulia. Turudi kulia, oya we. Nikiwa mimi J-Star. Awe J-Toto. Anakubali sana manager Dachi Msafi. Awe isimu mzwa ncha. Anakubali sana kudwa lbela tano. Awe mdogo soja. Anakubali sana mama ake na mie. Mama ake na J-Star.